Ntudde katebe walinga nkwetegereza, sonyiwa kutunulira, saba yakadakiika, okusaba akadakiika nsoose kusaba sala, nguze n'ettawero nsiimuula obutuyo, nywedde eggama z'amazzi nkumu, buli we nkukubako munye kalamata nga yesamba, baby saba kanamba nsomera kanamba, saba kanamba nsomera kanamba, mwana gwe nawe nsaba kanamba nsomera kanamba, ayayayaya nsaba kanamba nsomera kanamba. Soma nkuluze yoluganda funo obugambo, bwena kusonsika oyo olutuyo. Somera kanamba nawe jakugumika, musaweze kisa kusabika obugambo. Saba kanamba somera kanamba.